yeah. Very young, I'm a ring, I'm a chain, 925, Paper Street. Two money, push his cake, long Purusha East Street. Very young, I'm a ring, I'm a chain, 925. I think so. It's a ring, I'm a ring, I'm a chain, 925, Paper Street. Two money, push his cake, long Purusha East Street. I bongo silo mama mngenzeni ngamtshela we mama ngwinile ngingobile umhlaba uvumile awe ma isaya we ma umhlaba uvumile awe ma isaya we ma ayibo
and the floor ebathithatha umntana umbeke wazumsuse wazumbeke
Sakhohlwangile ngozilala ekhaya evelile ugogo uyathokoza shiva usidwele efrijini ngibhala isikhathi sakamalushini efile ngivuke senithathe ishiza ngideke ekhikhini ngijabulisa umlelo uma sibhisa usami nathi hloze ngubi elivumi hanye intwane sami hhayi nenkosi ivulile master